Amyuka Vice Chancellor wa Ssettendekero Makerere University Professor Sarah Sali asomozesa emikutu gya mawulire mu ggwanga okusesera ku kubunyisa amawulire agakwata ku butonde bw'ensi kiyambeko abantu okukendeeza ebikolwa ebiviiriddeko enkyukakyuka y'embeera y'obudde ensangi zino nga kivudde nnyo ku kusaanyaawo obutonde bw'ensi. Professor Sala bino yabyogeredde mu Makerere University bwe yabadde akiikiridde Vice Chancellor wa Ssettendekero ono Professor Barnabas Nawangwe mu kutongoza essomo epya ery'okusomesa bannamawulire ku nsonga z'obutonde bw'ensi n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde.
Bannamawulire abasinga mumanyi mujjumbira nnyo okuripootinga ku by'obufuzi, ababadde abalwanye, abanywedde, bwebityo bwebityo ebya society. Naye mu bituuka ku bya climate change mubiteeka mabega, mubyogerako nga tewali biraa bye muripootingako. Kati ekyo twagala kikiwe. Abanaaba basomye obapapasiya guno omusomo kuyamba bannamawulire okuripootinga ku climate change ng'ekintu ekya bulijjo. So bwe munaatuyigiriza buli lunaku, bwe munaatubuulirira buli lunaku, bwe munaaripootinga buli lunaku ebibaddewo, ebikyuse, ebivudde mu kunoonyereza, oboolyawo tunaakyusamu mu ngeri gye tukola ebintu